Exclusive from GucciWarp.com.
Yeah, kale ke tuka molelo, ke tuka molelo diphilo. Ke na le ngwaga tse tharo, ke betsa comedy marapo. Bitso la me ke bofelo, ke batla go tshwana le tshepo. Ke batla go tshwana tlhalefo, ke spana ka thata ke tinto. Ke spana ka thata ke tinto. Ke spana ka thata ke tinto. Ke spana ka thata ke tinto.
Yeah,
tinto.
Kana ke khale ke panda chomi di pizza mabitse bo khanka ke tloga sa brush le meno batho ba bua my breath a dampa batho ba rata go nyatsa tota ke pala me bala ya khaka ke rata go poma di phanka mari ke na le ngwana ke mwana ke wantla ke batla go vala go panda mathata pelo ya khanda tota ke batla go spanna ke tloga masego ke khanga ke dilo ke bona satane a lwantwa ke tsena ke reke ke rapela thata ba dilo di gana thamala. Yeah, back in the day school thata ke khala ba still ke tswela ke hustle ke rata go bona mamalla ke batla go mona galalla kana ke bread tone ska bona ke bopa mawanyatsa kana ke brakas ska nyatsa bo shibidi jaka
khale ke tuka molelo ke tuka molelo diphilo ke na le ngwaga tse tharo ke betsa comedy marapo bitso la me ke bofelo ke batla go tshwana le tshepo ke batla go tshwana tlhalefo ke spana ka thata ke tinto. Ke spana ka thata ke tinto. Ke spana ka thata ke tinto. Ke spana ka thata ke tinto.
Yeah,
tinto.
Yeah. Macheruba tsebe ba rata makaka ba bona le broke de tele you tele ba bitsa mabitse bo hani bo switchi di zaka di tsena o reka di sofa di bilu di dollar yo mama itumetse di tala tsa fake di batla fambola o fambola thata ba never about to say they cursing you ba batla o taka ke na le ngwaga tse pedi tse tharo ke tshaba bokete. These days all my fans ba batla ke drop it. Yeah, I'm gonna do it again, yeah, again and again and again, yeah, always do that I can, yeah, rap, onko moto funa malipel, die this, leg better, time I always thought, ke motler, always knew, I'ma be the best, yeah, kana ke kwala dipini, in case you thinking that, ntse ke kwalwa, yeah, kana ke spana le one, in case you thinking that, ke manejiwa,
kale ke tuka molelo, ke tuka molelo diphilo, ke na le ngwaga tse tharo, ke betsa comedy marapo. Bitso la me ke bofelo, ke batla go tshwana le tshepo, ke batla go tshwana tlhalefo, ke spana ka thata ke tinto, ke spana ka thata ke tinto, ke spana ka thata ke tinto, ke spana ka thata ke tinto,
yeah,
tinto, tinto.
Exclusive from GucciWarp.com. Exclusive from GucciWarp.com.
Mbona nagirana na letsolo he. Even though like a show zen kokone. Lockdown it then I got us kochome. Mare kya izo gaoloka.